Urumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika ivugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Ariko rero ni mujye no kuri internet kuri wazitatu radio yacu ndasubiramo iyi adresse ya internet wa@radioyacu.com kuri YouTube na Facebook VOA muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero koko. Mu Rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije risaba leta kuganira n'abatavuga rumwe nayo. Ribihera he abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda? Iri shyaka rivuga ni bande? Ibiganiro byaba bigamije iki? Byakorwa gute? Ishyaka rimaze kubitangaza byakiriwe bite? Ibyo byose turabiganiraho na Honorable Député Frank Habineza, ni president w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Frank Habineza nkuko mubizi yaraniyamamaje yibyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2017 aza ku mwanya wa gatatu. Yatorewe intebe ya depite mu 2018. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Depite Frank Habineza, muraho murakomeye.
Muraho cyane, muraho neza.
Yego yego. Mumeze mute? Ye.
Turaho twashimira Imana muri byose.
Nuko nuko. Noneho rero ishyaka ryanyu riti leta y'u Rwanda ikwiye kuganira n'abatavuga rumwe nayo. Akabazo ka mbere, abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda mwebwe muvuga ni bande?
Murakoze cyane kuba mwategeka kino kiganiro. Icya mbere ni uko abatavuga rumwe na leta twebwe twose twavuze yuko ari ababa bari cyane cyane abari hanze y'igihugu, baba abafite imitwe ya politike, haba harimo n'abo muri sosiyete sivire, haba n'abandi bavuga ngo bitwaje intwaro cyangwa se batazitwaje, abo bose twabashyize bose muri gurupe imwe kuko tubona benshi. Ariko tukongeraho yuko ko abakoze jenoside bo batarimo, kugira ngo nayo bisobanuke kuko abakoze jenoside hari umurongo byahawe uko bigenda. So nkumva ko icyo kintu nacyo cyasobanuka. Muri makeya sizi niba nari gusubiza ikibazo warumbaje cya mbere.
Yego. Hanyuma rero ubwo ngubwo abakoze jenoside murabitsindagira yuko koko bo leta itagomba kuganira nabo, amategeko akaba ari yakurikizwa?
Kinzira ubu kenshi y'abantu bavuga ngo abakoze jenoside ngo bashaka kuvuga cyane bari muri FDLR. Tuzi yuko hari uburyo bwashyizeho leta y'u Rwanda na Nations Unies yuko uko bashyira intwaro hasi bagataha ndetse bakaza ari ikigo babahuguriramo ari Tamutobo mu karere ka Musanze mu Ruhengeri, nabari Musanze nduba ari Nyabihu niba ntibeshe, baraza bakabahugura. Noneho ubwo urumva hari gahunda ariko babamenya ariko bageza ubushake bwabo kuri Loni n'ibindi byose ndabwo ni Monusco sengere bishitizira zaje ndese ari ikigo cy'igihugu cyagishinzwe gucyura impunzi ndetse no gufasha abavuye ku rugerero kibishinzwe urumva ko ibyo ni ibintu bisobanutse byacu ariko twe tuvuga abandi bose atarebwa n'ibyo nibo tuvuga ko hagombye kujyaho ikigo kindi gitandukanye cy'igihugu twe twari twakise mu cyongereza ngo political ombudsman council cyangwa se urwego rw'igihugu cyangwa ikigo cy'igihugu gishinzwe gukemura amakimbirane ya politiki noneho kikaba kigizwe n'abanyapolitike n'imitwe ya politiki yemewe mu rwanda ariko noneho akongerwaho n'abagize sosiyete sivili ariyo mu rwanda niyo hanze ndetse noneho naho kikategura gahunda y'ibyo biganiro kamenya n'abagomba kuganirizwa ni bande ko nyine sinakubwira ngo ubundi abazi ngo naba ariko bo bareba ati naba bakabategura bakavuga ngo tuzaganira naba naba icyo bita purani bagashaho purani noneho icyo bita za kondisiyo z'ibiganiro ni izi bagashyiraho nabo ibiganiro bizabera ku buryo nyine hari abavuga ko badashobora kuza mu rwanda kubera impamvu zabo zihariye cyangwa se z'umutekano bakabavuga ati aba badashobora kuza mu rwanda twaba twaganira nabo muri iki gihugu runaka icyo kigo kitafite iyo manda cyangwa se ubwo bushobozi cyangwa ububasha bwo kuba cyaganira nabo cyangwa bakoresha ibiganiro byose aho byumva byafunze ariko abantu bose bakumva ko bisangamo bose bafite uburenganzira bwo kuba barimo
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na honorable Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no guharanira ibidukikije byo mu rwanda niko se honorable mbere y'uko duha ijambo abanywanyi b'ijwi ry'amerika ibi bintu mumaze kubitangaza byakiriwe bite mu rwanda
bitandukanye navuga yuko uburyo bwa mbere nuko hari ababyishimiye ariko hari n'abandi batabisobanukiwe baravuze ngo twavuze ko dushaka kuganira na FDLR bamwe bakavuga ati abakoze jenoside kandi mu by'ukuri ntabwo tujye tuvuga FDLR cyangwa se abakoze jenoside ntabwo tujye tuvuga ko twabaze gukora icyo bita press conference inama n'abanyamakuru turanabisobanura muri iyo nama n'abanyamakuru ariko nyuma yaho twakoze inkuru na n'ijwi y'amerika radiyo y'amerika ako gace kamwe ntikajyamo niko abantu benshi bashiriyeho bavuga ati kuki mutabisobanuye ku ijwi y'amerika ngo bivuze ko bose mwabatumiye bakavuga ngo twahindutse abavugizi ba FDLR cyangwa se twahindutse ibintu nk'ibyo byose noneho bamwe bacamo n'ibyo gutukana yewe hari n'undi umuntu w'umukinnyi witwa Sadate Munyakazi we noneho yashyizemo n'iyo gutukana no gusebanya birenze urugero zikabije cyane hari abandi bo bavuga ko batanze ibitekerezo bitandukanye tukajya tubasobanurira ku mbuga nkoranyambaga ndetse ni ibintu byagasweho cyane mu binyamakuru bitandukanye no ku maradiyo atandukanywe no mu mbuga za watsapu n'izindi zose na n'ubu yacaganiweho cyane ariko ikibi kirimo ni uko abantu barimo kutwita ngo twabaye abavugizi ba FDLR kandi ntabwo twabaye abavugizi ba FDLR abantu barakavuga ngo bavuga ibintu bibi byinshi cyane noneho batangiye no guhimba amafoto mabi amafoto n'ibigambo bibi cyane cyane uwo muntu ndimo kwiyama cyane witwa Sadate Munyakazi sinzi nta nicyo sinamuzi rwose sinzi n'icyo dupfa rwose ariko n'abandi nkawe bose numva ikintu cyiza ariko rero n'abandi bantu beza barimo gutanga ibisubizo cyangwa se ibitekerezo ba madamu Gabriel Makiba barimo gutanga ibitekerezo nakumva ko twagumye kugira tugatanga ibitekerezo kuri izi ngingo tukumva kuko turi mu gihugu tugendera kuri demokarasi igihugu cyemera yuko abantu bagomba gutanga ibitekerezo cyangwa kigendera kuri ku mahame y'imitwe ya politiki itandukanye mu by'ukuri leta y'u rwanda yo nta n'ikintu na kimwe iravuga ngo ihakare cyangwa ikore ikintu ikumva cyangwa nayo izatanga ibitekerezo byayo tuba dushinzwe gutanga ibitekerezo byacu na leta y'u rwanda nayo izasanga ibyayo cyangwa se izagira ukuntu byakira ko n'ubundi ikunze kwakira ibitekerezo byacu dufite icyizere yuko ntabwo birimo kuba imfabusa kuko bifite akamaro cyane kuko impamvu tubitanga nagira ngo nyisubiremo nk'ishyaka ryacu yanayo demokarasi nuko nyine bidukikije twemera yuko tureba politiki y'amahoro tukemera ko ibibazo byacu igihugu gifite bigomba gukemuka dukoresheje politiki y'amahoro twita no violence tukumva yuko inzira y'ibiganiro ari inzira yonyine ishobora gutanga umuti urambye tukavuga yuko inzira y'imirwano murarwana ariko intambara ntizijya zirangira muratsinda uyu munsi ejo bakavuka abandi kandi byaragaragaye natanga ugira nko muri nyungu bimaze hasi imyaka irenga ibiri ariko ntabwo birarangira n'ubu baracyariyo muri nyungu ukaba ati ibintu bizarangira byari kandi n'ejo bundi turi mu nama ya cyogamo marabikurikiye batwise amabisi bica abantu ukaba ati ibintu bizarangira byari ndabizi ndabyiza ariko dufite igisirikare gikomeye gifite ubushobozi ariko ntabwo se nta bundi bwe twakoresha ndemera yuko tutewe twakwitabara rwose ariko noneho mu gihe iyo abantu bashaka amahoro ntabwo abandi bavuga ngo bategura intambara nakuvuga ngo dushaka amahoro ntabwo tugomba kugura tuvuga ngo tutegura tutegura n'ibiganiro bifasha kubona amahoro arandi kuko intambara zirica ntabwo zikiza niyo gahunda twumva rwose niho murongo twafashe yo kumva yuko tubona ubundi buryo tubashobora gukemura ibibazo by'u Rwanda ariko noneho bikaba ibibazo bitari politiki gusa n'ibibazo sosiyali nayo abantu babiganiro niyo mpamvu tubona sosiyete sivili igomba kugira uruhare rukomeye cyane muri ibi biganiro tuganira ibibazo sosiyale ibibazo politike byo kuba ari ibintu byo kuganira gusa ngo bashaka gusangira imyanya ya politike gusa ahubwo yego nayo ni ngombwa ko abantu babiganiraho ariko ni iki kituza kubana neza niyihe mpamvu hakiri ikibazo cy'impunzi kitarangira niyo mpamvu abanyarwanda badataha ko leta yababwiye ngo batahe kuki badataha ibyo tukabiganiraho ni iki cyakuba kugira ngo abantu bose batahe ni iki cyakuba kugira ngo n'abadatashe bumve yuko nta kibazo bafitanye n'u Rwanda bashaka kuza gusura basure twese twumve ko turi mu gihugu nta muntu n'umwe ukumiriwe kugeza ubu leta yafunguye amarembo ariko bumva n'ubundi abantu ntibashaka gutaha urumva ngo hari impamvu
iyo
mpamvu twaziganiraho
honorable Habineza reka noneho duhamagare abanywanyi b'ijwi rya Amerika mwiganirire ariko hagati aho ngaho mbanze kuri Sadate wavuze mu izina ntabwo twari twiteguye yuko wavuga amazina y'abantu niyo mpamvu bishobotse ntabwo namenye ukuntu twavugana nabo kugira ngo nabo bivugire usibye ko tutabemerera gutukana nyine nk'uko wabivuze ibyo ntabwo twabemerera ariko rero ubwo burakari bwabo bakabwivugira ariko nabwo mu mahoro Sadate rero nimba utwumva wagerageza kuduhamagara ku ijwi rya Amerika hanyuma tukaganira nawe ukavuga ibitekerezo byawe kubera ko honorable Habineza yakuvuze mu mazina urumwe yavuze mu mazina ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ibiganiro leta y'u Rwanda ikwiye kubigirana n'abatavuga rumwe nayo kuri telefone dufite Gatolika Moza yanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika ati niko bimeze bagomba kuganira bagomba kugirana ibiganiro ati ndi mu Rwanda mu majyaruguru mumvugishe none rero Moza ari Gatolika uraho neza
muraho Thomas
urakomeye
yego
mu majyaruguru y'u Rwanda uherereye ni mu kahe karere
ni mu karere ka Gicumbi
yego umwanya ni uwawe rero
nk'uko bimeze aba ari ngombwa bwo kugirana ibiganiro kuko nimeze numva furake abitohozaho ngo bariya baba bari hanze y'u Rwanda hari ubuhe baba batinya kuba bagera mu gihugu kugira ngo wenda bikandagira bitewe n'uko buntu bumva amakuru akivugwamo bikaba byaba ngombwa ko wenda baza bikandagira ariko bitewe n'abanyapolitiki wenda baba bari mu gihugu amakuru babumva ukuntu biba byifashe bafatwa ku nkeke ariko buriya byaba byiza bashashe bahuriye ku meza bakaganira byaba byiza cyane ngewe nirwo uruhare nashyiraho
niko se Mozari baganira kuki leta y'u Rwanda yaganira n'abatavuga rumwe nayo bakaganira kuki
baganira nyine ndabibona nk'abanyapolitiki nk'uriya nk'aba Kayumba Christopher urabona nk'igihe aba amaze wenda nko muri gereza bitewe no ariko abantu bareba kure basanga ko mu kutavuga rumwe kuba ari ashaka yari yarashinzwe nyine buriya umuntu yitegereje neza asanga wenda n'icyo kibazo cyari kiri kuko yashinze ishyaka ritavuga rumwe na leta hari nibyo ko umuntu aba abibona
ye urakoze cyane
yego
ijwi rya Amerika duhamagare na Ndagijimana Aniseti hanyuma honorable Habineza aze kubasubiriza hamwe. Ndagije Imana.
Ndawumva.
Urahura komeye.
Urakomeye neza.
Uherereye hese Ndagije Imana.
Karere n'ubundi
Mukaye karere.
Karere ka Rusizi.
Rusizi.
Yego.
Ye, umwanya ni uwawe rero. Boba tari mubare mbuga n'ibiganiro na gato na mategeko agomba kubakurikirana
ariko mu Rwanda twaruzi abatavuga rumwe na rwose abensha mu bari nyamwishi yego ndagira ngo mbaze sanke abo bandi avuga batavuga rumwe na leta ni bande izi n'impamvu batavuga rumwe na leta ni izi nuko batemera imiyoborere
Ndagijima ntabwo akurikira iki kigano tukitangira mbese iki kigano ntabwo akurikira uko ndi kubyumva mu kuvuga ngo uze gukurikira kuri internet nimba ushobora kujya kuri internet uze kongera kumva ukuntu yabisobanuye abo bantu ni bande urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda nuko Honorable Habineza.
Karame.
Wabumvise rero aba bahungu babiri Gatolika Mozari uri Gicumbi na Ndagije Imana n'Iseti uri Rusizi.
Yego. Bombi ndabumvise kandi bombi batanze ibitekerezo byiza. Zwatwe nk'abantu bashyigikiye demokarasi ndo twifuza yuko hamwe habaho impande zombi kumva yuko bamwe nka Gatolika avuga yuko yumva ko ibiganiro ari ngombwa. Undi aravuga ati we yumva atari ngombwa urumva aho icyo nicyo twifuza ni icyo rwose yuko iyo deba ibaho abantu babiganiraho kuko ubundi iyo bategura ibiganiro babanza kumvikana icyo bita kuri principe principe nicyo kintu cya ngombwa cy'abantu kumvikana ese ibiganiro ni ngombwa yego cyangwa oya kubera iki ari ngombwa kubera impamvu tube twagaragaje uko bizatanga umutekano n'amahoro arambye kandi tukumva ko nyuma y'imyaka myinshi ibaye ibibazo tubona ko n'ubundi hari byinshi bikoze bitari rwanda ikoze byiza ariko ibibazo by'abantu bateza umutekano mukeya ntabwo bijya birangiye twavuga ati nyine niyeze twakoresha yindi uretse isanzwe ikoreshwa nubwo mbere dukoresha inzira imwe n'isanzwe ibisubizo birambye tugomba gushaka n'iyindi nzira so mwumva ko uwo Mozari uri agaragaje n'abandi bakunzwe nka Profesa Kayumba Christophe agaragaza ibibazo byiwe nibyo nari mvuze ngo nawe afite sosiyete sivile buda ipagaragaje gusubirizamo na n'uwaruvuze wa Rusizi yuko abantu twifuza ko bajya muri ibiganiro ntabwo ari abanyapolitike gusa hagomba kubaho abanyapolitike abashinzwe sosiyete sivile yaba iyo mu Rwanda yaba iyo hanze akabamo abamadini nabo bafite ibitekerezo byinshi cyane nabo bakatugira inama akabamo nawe n'inararubonye abantu bazi amateka bavamuza itito n'abandi bose nabo bakaba barimo banamushobora no gufasha no kuyobora noneho twese tukaba turi kumwe twese ari mu politiki iri mu Rwanda iri hanze tukumvikane noneho ikigo cy'igihugu twasabye cyabifasha kubitegura akabyo tushyira noneho za gahunda ni bandi bagomba gutumirwa nge ntabwo navuga ngo ndi hano ngo nze abantu barwanya leta y'u Rwanda bose ndabazi ntabwo mbazi niyo bamwe bavuga ngo za P5 uzi ko arabayivuyemo izi ni ibigikora n'ibitakikora ibindi bivugwa byinshi cyane bimwe abayobozi bari barafunzwe sinzi niba bikihari cyangwa bitakihari ariko icyo tuzi yuko abitwaje intwaro barahari tuzi yuko abarwanya leta barahari buri munsi twumva babivuga ku mbuga nkoranyambaga kuri za YouTube barahari
ni iki twakora kugira ngo kino kibazo cyakemuka kuko kitaki tutafashe ni nyuma y'imyaka 2018 twibuhoye tatekereje iminzira twakoresha n'ubundi twaba tujye kuraga abana bacu igihugu kitari cyiza
Radio Ijwi rya Amerika honorable hano hari umuntu witwa Malik Shabazz yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu ati abatavuga rumwe na leta ya Kagame babahe ko nabonye agera agira 99 n'ibice 7 mu 2017 wabaye wa gatatu mu matora inyuma ya Philippe Mpayimana we wari umukandida wigenga na Perezida Kagame wabonye amajwi 98% uyu nguyu ariko Malik Shabazz akavuga ko yabonye 99.7% mu magambo makeye kuko uyu nguyu Malik ntafite ukuri nibande batavuga rumwe na leta ya Kagame kandi mu matora yarabatsinze ku buryo bugaragara cyane
okay urege no mu Rwanda barahari nubwo twatuza bo hanze ari nabandi bifuza bakujya mu matora bashobora kuyajyamo ari no mu gihugu barahari ntabwo twavuga ko badahari barahari rwose nabwo nje kujya kuvuga amazina ariko amateka arazwi yuko abifuza kujya mu matora bashobora kujya mu matora ntabwo bavuga ko bavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa ushaka narikiwemo n'amazina yabo nabo barahari noneho no hanze hari n'abandi bifuza kuza mu matora bari hanze niba byibuka neza haburangira ngo umwaka umwe cyangwa amezi makeya bamwe ntibashoboye no kuza bagarukira Nairobi babura ibyangombwa byo kuza mu Rwanda ntibahari sabo abo bose barahari navuga yuko ntabwo twafata muri rusange tube ngo abantu bose ni abajenosideri tukaba turimo gukabya rwose abantu bose ntabwo ari abajenosideri abantu bose ntabwo ari efudereri yego twasobanuye yuko efudereri n'abajenosideri bo ntabwo baguma kuza muri ibiganiro kuko hari inzira zihari zabo zibafasha gutaha ariko abandi bose ntabwo twabwiye kubakumira twakumva ibitekerezo byabo baba bafite ibitekerezo abantu bamwe mu Rwanda bajya bavuga ngo kanaka mfite ibitekerezo bya paremutu cyangwa se by'iki iyo byose twabyumva ariko tukakuramo ibyiza cyangwa se tukakuramo umurongo umwe abanyarwanda bashobora kugenderaho kuburyo nta muntu ugomba guhezwa hanze yumva yuko ari mfite ibitekerezo bya runari cyangwa mfite ibitekerezo bya paremutu cyangwa se by'ubwami cyangwa se by'ubwami ibyo byose tukagira igihe twumva ko twese turimo kubaka igihugu kirambye nta muntu uzongera gutera igihugu kiwe kuko njye birambabaza kumva yuko kugomba guterwa n'abanyarwanda ahubwo twagombye kugira igisirikare cyacu kiturinda umwanzi wundi atari umunyarwanda
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira na honorable député Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda risaba leta y'u Rwanda kuganira n'abatavuga rumwe nayo kuri telefone dufite Nyandwi Nestor. Nyandwi?
Yego.
Uraho neza?
Mahoro mahoro.
Yego na mahoro. Uherereye he Nyandwi?
Uherereye mu ntara ya Cibitoki.
Mu Burundi?
Mu Burundi.
Ye, umwanya ni uwawe.
Yewe, icyo navuga. Kugira ngo amakimbirane adveho nuko leta y'u Rwanda yoshyira ibiganiro imbere
yego
imaze gushyira ibiganiro imbere na zijya ngorane zabajya baba bahunze bari hanze y'igihugu kugira ngo u Rwanda ruze ruronke amahoro atekanye babaho badasimbwa n'umutima ngo hanze hari ibyo batera nuko hobaho ibiganiro kuba bagwanya abari bo bose baba bari muri Congo cyangwa mu bindi bihugu bibakikije
ye Nyandwi urakoze
murakoze cyane kuba mwampaye ijambo ku Ijwi rya Amerika
ye Ijwi rya Amerika hari umuntu wise mwise neza Emile yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati ubwo ndi ku ruhande rwa leta yacu ndabizi ntimwampamagara mwise neza uratubeshyeye ku Ijwi rya Amerika buri muntu wese afite ijambo ni radio yanyu agatanga igitekerezo cye mu bwubahane adatukana adasebanya uratubeshyeye rero ahubwo nimba unyumva ubungubu ohereza nimero yawe hanyuma tukwihere ijambo nubwo uri ku ruhande rwa leta n'uburenganzira bwawe bwo gutanga igitekerezo cyawe ntabwo tuvuga ngo uri ku ruhande rwa leta utari ku ruhande rwa leta iyi radio ni yanyu mwese mugatanga ibitekerezo byanyu ni radio ijwi rya Amerika nuko honorable Habineza rero Nyandwi Nestor nawe aragusha ku ngingo ati ibiganiro birakwiye
yego
hari icyo wabivugaho hari icyo wabivugaho
icyo avuze nyine ni ko kuri twagaragaje yuko tukomeje kuvuga ngo ntabwo tuzaganira n'abantu kandi tuzi yuko bafitiye bavuga ngo banenga u Rwanda kandi bahora babinenga buri munsi ntitubyumve ngo tube twabikuraho tugane nabo kugira ngo ibe byavaho cyangwa tufatanye kubikuraho tuba turimo kwibesha ni ukuvuga ngo ni ngombwa baba bari mu gihugu baba bari hanze yaba ari sivire yaba ari abanyamadini twese dushyize hamwe tukagira ibi biganiro ndetse cyatugiye no gukoresha mu cyuka Justice National ibintu bimeze nk'ibi abantu bose bakicara hamwe bakaganira byaba ari ikintu cyiza cyane cyadufasha guteza imbere igihugu cyacu yewe ari mu bukungu ari abantu bakubaka amazu yabo batekanye bagatinze iyo nyanza yubatse izamara n'imyaka 200 nta muntu uzayisenya urumva nicyo kintu tuba twifuza twumve ko dufite umutekano urambye tutatekereza kuzaterwa n'abana b'u Rwanda
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Ndayishimiye Eliezer Ndayishimiye urahura komeye uherereye hese Ndayishimiye
Je niherereye mu gihugu cy'u Burundi ahantu mu ntara ya Rumonge
no ku mwanya n'uwawe
nanjye sinjya kure y'intererano abandi bari ko baravuga burya ibiganiro ni bya mbere byari bikwiye ko abo ba opoza hamwe hamwe na Leta ya Kagame bojya hamwe nyine bakaganira kuko ingufu za opoza hamwe n'ibindi kibazo bigiye hamwe ndizera neza ntahengeshe ko u Rwanda rwateye imbere gusuma ujya kubaho udafite umuntu waguma abwira no ku bitaka ngo hati biracika biracika icyo usanga ari byiza atavuga ngo ndafite umuntu wihariya umukoza ashaka ko ntera imbere mu cyangwa buriya usanga ibiganiro muri ibyo bya mbere byari bikwiye agaciro iyo miti ibiri
Ndayishimiye Eliezer urakoze
sawa murakoze nanjye ku ijambo muheza kiza
yee nuko hano nanone kuri Facebook ijwi rya Amerika VOA radio yacu hari umuntu wiyise baho Rwanda nuko arandika ati abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda ni iki bashaka gukora leta idakora honorable Habineza uyu muntu wamusubiza iki
urumva icyo bashaka gukora cyangwa se bifuza gukora ntabwo wakimenya batarazi ariko icyo tuzi nuko bashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi baranawuhungabanya icyo nicyo tuzi icyo kiragaragara hari ibimenyetso hari abateye muri Nyungwe hari abateye mu Ruhengeri hari abateye hari n'ibindi tutajya tumenya buriya polisi y'igihugu n'izindi nzego z'umutekano zifite akazi dukora kenshi cyane tutajya tumenya zije ziburizamo zikaburizamo ibitero byinshi cyane tuvuga ngo tuzi ko bashobora guhungabanya umutekano wacu kandi barawuhungabanya icyo nicyo kimwe tuzi ako tuzi ko izo mbaraga bashyira mu kubungabunga umutekano dushoboye kuganira nabo tukumvikana nabo tukumvikana uburyo twafashanya mu kubakana igihugu izo ngufu zo gusenya zajya mu ngufu zajya mu kubaka none tukabuka igihugu kifite amahoro n'umutekano urambye
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite ndakeka ari Rwema amazina ye ntabwo yanditse neza arabitwibwirira mu kanya niko witwa Rwema
yego
witwa Rwema
nitwa Emmanuel Semana Rwema
kubera ko kuri Facebook amazina yawe nduza mama mashini ya yanditse ukuntu nuko urakomeye
ndakomeye cyane muri aho radio y'u Amerika
yego yego uherereye hehe Rwema
ubwo bumerereye Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba
yego mwanya n'uwawe
nk'uko mwari mwashyizeho ingingo ivuga iti ngo ese imitwe ya politiki itavuga rumwe n'u Rwanda yakorana n'u Rwanda yumva njye bidashoboka kuko usanga nta irahari ariko mu by'ukuri iyo urebye gahunda zabo usanga ari gahunda zo ku ndega ntibasobanurira umuturage ni izihe ntego mu by'ukuri bakora muri politiki zafasha abaturage mu kwiteza imbere. Nanone ugasanga barimo barakorera mu mashyamba ntibaza ngo bigaragaze. Twebwe rero nk'abaturage twumva nta kintu banatugezaho, nta nubwo dukeneye yuko wenda baza. Icyakora hari imirongo migari ahari uburyo ki bafatanya mu miyoborere bagahuza n'umuryango uyoboye ariwo FPR, ariko nabyo byafata igihe kinini kuko niba umuntu atumva kimwe n'ishyaka ririho numva rero icyo gihe bitahuza ngo bikunde.
Urakoze cyane.
Ahubwo ikibazo nari mfite,
yego,
ese ahubwo iyo mitwe irahari ikorera hehe muri iki gihugu cy'u Rwanda? Murakoze.
Urashaka kuvuga mu Rwanda gusa se cyangwa?
Nko mu Rwanda niho twibanze, kuko twebwe ntabwo tuzi niba iyo mitwe mibi hari koko yaba ikorera mu Rwanda, ntabwo tubizi.
Imitwe mibi?
Oya, imitwe imiryango itavuga rumwe n'u Rwanda.
None se ubwo ko yabiri mu Rwanda itavuga rumwe n'u Rwanda gute? Komeza.
Ndimo kuvuga wenda habaye waba uhari ese umutwe utavuga rumwe n'u Rwanda mu bijyanye n'imiyoborere?
Nuko Rwema, usibye ko Honorable Habineza yari yabivuze, ariko reka abigusubiriremo. Urakoze.
Yego, murakoze cyane.
Honorable Habineza, ijambo ni ryawe.
Yego, murakoze cyane kandi nawe turamushimiye kuko abibona. Ntabwo ari uko mu by'ukuri ntabwo twavuga mu biganiro ngo ntabwo ari ngombwa, ni ngombwa. Warashaka kumenya ngo mu Rwanda barahari? Mu Rwanda hari abatavuga rumwe na leta barahari. Barahari abari bafite imitwe ya politiki itanditse itamasitemo n'amategeko barahari. Ntabwo ndi buvuge amazina yabo, ariko barahari, barazwi. Hari amazi iminsi badutera mu Rwanda, aho niba ari Nyamasheke azi abibera muri Nyungwe, azi bisi zacu bagize ejo bundi, azi yabereye za Nyabimata, azi yuko muri Nyungwe na n'ubu ngira ngo nanubu abasirikare bacu batumiriye umutekano hariyo, azi amagurupe ahari arwanya u Rwanda atandukanye rwose, sinzi n'amazina yayo, mbabaye ntabwo nzi amazina yayo, ariko nzi yuko nko mu gihugu cya Congo cya RDC harimo imitwe ngira ngo irenze ingahe nyinshi cyane, buri munsi bahindura amazina bakora imitwe mishasha bariyo, ariko hari inzego z'umutekano zibishinze zo zirabizi no kundusha, barabizi bazabitubwira. Tumaze kugera kuri ya prinsipe twiyemeranyijeho, noneho ni bande twaganira nabo? Ni ukuvuga ngo abo barahari rero aho hafi yavugaga, kandi bajya badutera no gutera u Rwanda, ariko none hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye bya Afurika, i Burayi, muri Amerika n'ahandi hose barahari imitwe myinshi cyane itatwaje intwaro ariko itavuga rumwe na leta. Bahora babivuga kenshi cyane, utavuga ku maradiyo hirya no hino, ariko no kuri za YouTube bariho, za Facebook bariho, naho batari. Urumva, niyo mpamvu tuvuga ngo ntabwo ari ngombwa ko abantu bose bumva ibintu kimwe, kuko ntabwo biri muri leta y'igitugu, biri muri leta ya demokarasi. Kubera ko abantu batagomba kumva ibintu kimwe, hari leta ishobora kuba ifite benshi bayumva, ariko n'abandi batayumva bakavuga ibitekerezo byabo, noneho bakaba gushishoza, noneho bakavuga ati ibintu byiza twareba byafasha kubaka igihugu. Naho ikintu kibi ni uko twakumva yuko abo bandi bose tugiye gukomeza kubihorera tubabwira ngo mutahe, ariko ntibataha, kuko barabwira ngo batahe ntibataha, barabwira abashyira intwaro hasi ntibazishyira hasi. Kubera iki? Kuko hari ibintu bitaragerwaho, n'ubagi twabigeraho bakashyira intwaro hasi, none twe tukubaka igihugu cyacu mu mahoro. Nibyo bamusubije neza, ntamusubije neza bwanjye, gusa nkongera nkasobanura.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ndizera rero ko Rwema unyuzwe.
Ndanyuzwe rwose, murakoze cyane.
Yee, umunsi mwiza.
Namwe.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefone dufite kandi na Luc. Luc aratubwira andi mazina kubera ko nawe kuri Facebook yanditse ntabwo bigaragara neza. Nuko Luc, uraho neza?
Ndaho, ndabaramukije.
Ubundi amazina yawe nyakuri ni nayahe?
Ni Egide Bubanza mu ntara ya Bubanza
Rukundo Egide
Burundi
urashaka gutanga igitekerezo cyangwa ikibazo
ndashaka kubaza uwo mutumigo wacu urumva ndashaka kubaza
Baza telefone ya Rukundo igomba kuba ifite akabazo nuko mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndagije imana Abdul Salama yanditse ku ijwi rya Amerika kuri VOA radio yacu ati rwose niba bashaka amahoro arambye ibiganiro byari bikwiye kugira ngo gatebe gatoki yahututsi irangire mu gihugu buri munyarwanda yiyumve nk'umunyarwanda mu gihugu cye honorable Habineza ibinge biwa bivugaho iki
nayina ikumojeho mvuga yuko hari abantu bavuga ibintu abantu bakita babashira mu gatebo mu kapare mu hutu abandi bavuga ibintu bakabashira mu gatebo karunari ukumva nyine turacyagose n'amateka ya kera kuko tashobora gutera intambwe numva ko twese twagombye kugira ahantu tukora politike ijyanye n'ibitekerezo atari politike ijyanye n'amoko cyangwa se n'amadini kuko iyo madini ndakeka ko tumaze kubirenga mu Rwanda ariko ibintu by'amoko biba abantu baracyafite umugozi ubaziritse mu bintu by'amoko kandi twagombye gukora politike nk'ishyaka yacu ya demokarasi no kwendera ibidukikije mu Rwanda Green Party twiyemeje yuko tuzakora politike ishingiye ku bitekerezo niba tunenga tukanenga politike y'uburezi politike y'ubuzima politike y'umutekano twageze ku by'umutekano n'ubutwererane tukabivugaho icyo uko tubyumva ariko bitagiye kuvuga ngo kanaka ni uwo kubu kanaka ni umunyedini yi kanaka ni uwo akarere kanaka ibyo bintu rwose ntabwo tubikunda ntabwo tuba byamagana rwose nagira ngo mfate n'umwanya wo kwamagana politiki z'amacakubiri iz'amoko iz'uturere inzu bavuga ngo n'abantara ibyo twose tuba byamagana ntabwo tubishyigikiye ariko nk'uwo mugabo ukuntu yaravuze tukore politiki itajyanye n'ibyo bintu by'amoko rwose tuganire ibintu byo kumva ngo kanaka na kanaka ngo abantu bazajya basubiranamo rwose turiho turebe ngo ni iki kimarira abaturage bacu cyabateza imbere kuko iyo bukeye twese dukeneye amazi yo kunywa dukeneye umuriro tukakina transport tukakina amashuri ko abana bajya kwiga tukakina kwivuza nibyo twese dukenera tukakenera kurya ibyo niyo dukenera cyane n'umutekano kugira ngo ushobore kutubunga kuturinda kwezi ibyo niyo abanyarwanda bakeneye iyo twagumye kuganiraho tukabanga ibiryamoko numva tugize ibiganiro byiza bikadufasha tukagenda dukura muri aya mateka mabi ya kera tukagira mu murongo mwiza w'iterambere rirambye n'umutekano urambye twakwishima cyane
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu mwanya nigeze kubabwira ko mwise neza Emil yavuze ati ubwo ndi ku ruhande rwa leta yacu ndabizi ntimwamamagara nimero yawe mwise neza noneho twayibonye ubu ngubu bari kukumpamagarira niba bakumboneye mwise neza mwise neza kwa titabasa ubwo ngubwo turakomeza tumushake sinzi aho agannye mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mwise neza mwise neza reka sinzi ukuntu bimeze mbibutse ko muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga insanganyamatsiko rero ni ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'abatavuga rumwe nayo ni igitekerezo cy'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije turaganira rero na president waryo honorable député Frank Habineza abafasha bari kumbwira yuko mwise neza ari kuri telefone ariko giye sinzi impamvu atanyumva ngo asubizwe mwise neza we
karame
urakomeye
turakomeye mu Rwanda
uherereye hehe
ndi mu karere ka Rwamagana ni kamwe mu turere tugize intara y'iburasirazuba ndabumva neza cyane
none kuki watubeshye ngo ubwo uri ku ruhande rwa leta ntabwo tuguhamagara
nsanzwe nkunda ijwi rya Amerika nsanzwe mbikunda ariko nibwo bwa mbere mvuganye n'ijwi rya Amerika bagarero cyane cyane iyo bihaba ibiganiro nk'ibi ngibi twumva ibiganiro by'abantu banenga Leta y'u Rwanda ubwo natanze igitekerezo rero numva ko wenda iyo mugiye guhamagara abantu mugira uko muhitamo ariko buziranejeje cyane kumva ko nanjye mumpamagaye numvaga bitari bushoboka ariko Imana ishimwe ko ikunze
iyi radiyo ni iyanyu tugenda dufata amanimero gutyo uko mwayohereje kuri Facebook cyangwa se mwaduhamagaye ku bundi buryo nuko tubaha ijambo rwose ntuki we ku giti cyawe ntukifungirane ni uburenganzira bwawe rwose bwo gutanga igitekerezo cyawe icyo ari cyo cyose wubahana n'abantu
rero ndabakunze cyane rwose
yo nuko gusha ku ngingo rero noneho
nabanje gusoma njye gutanga igitekerezo cyanjye nabanje gusoma ibyo mwarimu ashyize ku rubuga rwa Facebook hanyuma nyine ntanga igitekerezo ariko ndavuga ngo bibaye ngombwa njyewe ndi imfubyi ndi imfubyi ya Jenoside nuko mu muryango w'iwacu
yego
njye nyine nta mwana n'umwe nabashije kurokokana nawe muri Jenoside yakorewe Abatutsi
imbore
bane mu muryango w'iwacu hanyuma ingorane zo kubapfusha muri 1994 mburiramo papa mburiramo n'ababyeyi ndetse n'indi miryango yose uyu munsi ndi mu gihugu mbona ko kimpa ibishoboka ariko ibishoboka cyane ku mutima kugira ngo nongere kumva ko ndi mu gihugu cyanjye kunkumuriza nibyo bya mbere
yego
ariko tugakundana none n'ubumwe n'ubwiyunge bwo kutubwira ngo uyu wakwiciye uyu utabitwaye neza mu mateka yacu tugomba kubana kuko twese turi abanyarwanda
ariko ukavuga uti sinzi ibyo abantu bita kutavuga rumwe n'ubutegetsi
ntabwo mbi twe turi mu gihugu turareba kuko abantu ba mbere bakagombye kuba tutavuga rumwe nabo n'abantu ba mu Rwanda turimo ingeri zose hari abantu batwiciye tubana n'ubu ngubu ushobora kumbwira uti tera intambwe ebyiri ugende umuntu wenda yakwiciye cyangwa yageze gusa tukajya tubana nabo ariko babashije kugendera muri ayo mateka tugasaba imbabazi ku byo bakoreye abantu hanyuma tukaba tubana aba naratushije hakaba hari umuntu wanikiye ku ruhande tubana mu mudugudu tugira umudugudu akandi n'umurenge uyu munsi tukaba tubana hanyuma reka mbisanishe rero n'abangaba batabitwa ko batavuga rimwe n'ubutegetsi ku rwego rwisumbuyeho umuntu aba ari abakobwa ntabwo bitewe n'amakosa yakoze mu gihugu kugira ngo ntabwo mvuga rimwe n'uyu muyobozi uriho kubera ko hari ibyamubaza kandi rero icyo twishimira wa muntu hari abatashye benshi ntabwo ndi bujye mu mazina hari benshi barwarakabije baratashe bari batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse bari mu miti irwana ariko barataha bakaza n'igihugu cyacu kikabaha imyanya mu gihugu bakabaho bakabera aho ngaho hari benshi ntabwo nabarondora
yego
abo iyo baje bivanisha isembo igihugu hari ijambo rimwe nakunze Habyarimana yavuga ngo ikirahuri cyaruze icyo nshingira leta yacu ni ukuvuga ngo buri munyarwanda aho ariho hose yataha abishatse bitabaye ngo ndashyiraho condition zo gutaha akavuga ngo ndatashe nyine ni igihugu nicyo abanyarwanda bose uyishatse uwo ariwe ariko navuze no mu gitekerezo cyane navuze ngo iyo green party bivuga ngo abantu baganira bitangaho n'ibitekerezo nivuga ngo hari ibyo tugomba kuganira nk'abanyarwanda ubu nawe ugatavuga rimwe n'abategetsi n'ubutegetsi nibazi mu Rwanda murahari Rwanda ni urwacu rurahari ahubwo umuntu araganiza mu buryo akavuga ngo njye nzajya kugira ngo ntahe hari ibingi niyo agiye gutaha mu rugo rwe we yubakiye rwe ntabwo ashyiraho kondisiyo nicyo nashatse ndahari n'abanyarwanda bari hirya no hino bari mu bihugu byo hanze bari iburayi ariko ntabwo u Rwanda ruriho imipaka y'uko umuntu agataha ngo aze avuga atari ku kindi gice ntabwo niyo numva ko kitagenda neza ariko araza akagira agakibwira ntabwo abicisha mu itangazamakuru cyangwa ngo bishyireho natwe tubane mpamvu natanze n'ibitekerezo hari byinshi tubona ko byaganirwa nk'uko dutanga ibitekerezo mu nteko z'abaturage aho duhuriye n'abayobozi bacu umuntu akababwira nibyo mba numva biba byiza cyane kurushaho ko umuntu yashyira komisiyo nawe aho bari hose ni abanyarwanda
yee mwise neza urakoze yego wari urimo
wanzura nabingiye mvuga ngo hajyaga haba za Rwanda Day mu bihugu bitandukanye umukuru w'igihugu cyacu akajya kuganira n'abo ngabo aho aba yagiye sindagayo ariko iyo yagiyeyo nkabona ibibazo bamubaza n'abo ngabo abona ko bamubwira abafungurira amarembo Bank Rwanda nubwo abanyarwanda miliyoni zirenga cumi na z'abari mu Rwanda n'abari hano
yee urakoze cyane Emil urakoze rwose hanyuma ntukifunge nyine nk'uko natangiye mbikubwira ntukavuge ngo duhe ijambo abangaba bariya tukaribimba radio ni yanyu mu bwubahane mukavuga ibitekerezo byanyu mukabaza ibibazo abatumirwa ni uburenganzira bwanyu urakoze cyane radio ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda honorable Habineza uyu mugabo wamwumvise mwise neza
yego namwumvise kandi ndanamushimira gutekereza atanze gusa nyine kino na mukosoraho gatoya ni uko abantu bose abanyapolitika kenshi iyo bagaragaza impamvu zabo zibabuza gutaha akenshi bazivuga ku mugaragaro iyo babivuze ku mugaragaro ntabwo wabisuzugura kandi babivuze ngo kubera impamvu iyi n'iyi kuko tuzi kenshi cyane ko leta y'u Rwanda ibashishikariza kuza ndetse tuzi yuko havuyeho na rya tegeko ry'ubuhunzi feri yarukuyeho abantu muri Zambia nayo hose bavuga ngo batahe ariko tuzi ko batataje ni ukuvuga ngo hari izo mpamvu zibabuza gutaha tugomba kureba ese ko u Rwanda rwakinuye amarembo ko u Rwanda rwifuriza abana babo gutaha kuki bahora barurwanya kuki bahora barunenga kuki badataha izo mpamvu tuzirebye tukazisohoramo neza nibo tukamenya ngo u Rwanda umuntu asigare mu gihugu ahari ariko atari kuvuga ngo yabujije cyangwa se ashaka kuza mu Rwanda asigare iyo arimo guhaha cyangwa se yabonyeyo utuza ni ukuvuga ngo afite iyo byangombwa byo kubimwemerera gutura aho hantu nta kibazo ariko akavuga ati igihe cyose yashaka kuza mu Rwanda cyangwa se kwagura ubutaka cyangwa se kwagura inzu nta cyabuza kuza naho ibya Rwanda Day amakuru dufite ni uko iyo perezida agiye hanze muri Rwanda Day abenshi ntabwo ajyayo muri aya makuru tuyafite twebwe abenshi ajyayo bamwe abandi bagasigara kandi kuko n'abantu bo muri diaspora usanga nabo barirenemo ibice bibiri nacyo ni ikintu kibabaje cyane rwose twifuza rwose tutagombye gusiga usanga harimo bamwe bajya kuri ambasade abandi bajya kuri ambasade noneho ugasanga abajya kuri ambasade abatagiyeyo bakabita ko ari abanzi noneho n'abatagiye kuri ambasade abatajyayo bariya bajyayo bakabita abanzi ugasanga bombi bitana abanzi bose wa mugani ugasanga kandi bose ari abanyarwanda yewe noneho babifitemo n'ibindi bice byagiye abantu bahungiye uwahunze cyera na kane uwahunze muri bihumbi bibiri usanga kenshi batashaka kuvuga na bangu wowe wahunze iri wowe wakoze jenoside cyangwa se wowe ntabwo wayikoze wowe ibintu nk'ibyo ugasanga n'abantu bacikamo ibice kubera igihe gusa igihe bahungiye turi kuvuga ati ibintu byose twagumye kugira ahantu tubuganire n'aba bantu bose izo mpamvu zose zabateye guhunga cyangwa zibatera kuguma hanze ese bamwe kuva ko bajya muri Rwanda bakareba perezida abantu ntibagiyeyo tubiganireho tubishako ibisubizo birambye nta muntu duheje ari uwo mu sosiyete sivire ari uwo mu idini ari uwo mu mutwe ya politike iri mu gihugu n'iri hanze twese tukaganirira bashaka umuti urambye ndumva nibwo twabona amahoro arambye n'umutekano urambye
ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Emmanuel hanyuma na Hamad tubanzirize kuri Emmanuel Emmanuel we
niriwe neza
amazina yawe yose ni ayahe
ni Emmanuel abo mugisha ndi mu karere ka Kicukiro
yee umwanya ni uwawe yego
yego murakoze igitekerezo cyanjye ndabanza gushimira abatumirwa mwaduhatuzaniye kimwe na Frank ku gitekerezo yagize icyo gitekerezo kirakwiye kubera yuko u Rwanda ruzabaho kubera yuko ruzagira amahoro kubera ko abantu bicaye bakaganira umwe ntiyibone mu gace runaka cyangwa mu gice runaka ahubwo tukamenya ko twese turi abanyarwanda tugashyira hamwe tukaganira kubitureba tugafatira imyanzuro hamwe naho uvuga ngo baraganira iki ngo batavuga rumwe naba byo batavugaho rumwe nibihe niba nta bihari nibareke ubibona ukabibona ukundi azabivuge abivugire hamwe mu bandi nibarangije babyige nibabona bifite ishingiro babifatira umwanzuro ariko nta kuvuga ngo ntacyo baganira ngo batavuga rumwe ngo batavugaho rumwe nibihe nibareke bicare babiganire nge nuko mbona yakagenze Frank ndabamushimira ku gitekerezo yagize.
Ye urakoze cyane Emmanuel.
Namwe murakoze cyane.
Duhamagare na Hemad. Hemad we.
Nam.
Urakomeye.
Allo. Ndakomeye nakomeye cyane.
Uherereye he?
Hey, Kigali.
Kigali mu kahe karere?
Nyarugenge.
Eh, umwanya ni uwawe rero.
Eh, murakoze. Ushimye n'abantu bose bambanjirije. Ariko nange itekerezo cyanjye nange nemera ko kuvuga rumwe ari ikintu abantu bose bakabayemo yaba mu buryo buri politike yaba mu buzima busanzwe njyewe mbona ko umuco wo kutavuga rumwe ni mwiza kandi abantu batavuga rumwe ntago si uko bangana niyo abantu bavukana ari abavandimwe cyangwa se muri famiye basanga abantu hari ikintu batari kumvikanaho kandi ntibabuza gukomeza kuba abavandimwe natwe rero nk'abanyarwanda mu buryo wenda muri politike nemera ko kuvuga rumwe ariyo nzira y'amahoro n'amajyambere kuko igihe abantu batavuze rumwe mbona yuko ari byo birangira cyane cyane abagenerwabikorwa twe baturage dusa nk'aho ari twe tubihomberamo cyane kuko dusubira inyuma aho twari tugeze mu mitekerereze mu bikorwa tugasubira inyuma igitekerezo rero cyiza kuri njyewe ni uko kuvuga rumwe ari byo yaba abatabyumva ko atari byo ariko njye ntekereza ko byakabaye byo kugira ngo twese hamwe tube bamwe kugira ngo buri muntu wese yumve mu undi ntubone ko uvuze iki ngiki ari umwanzi ukora iki ngiki ari umwanzi cyangwa se utavuga nkawe cyangwa se utakunda ibyo ukunda umufate nk'umwanzi ahubwo twese tugahurira ku kintu kimwe cyitwa igihugu.
Yego
ntekereza ko rero mu bushake bwa politiki buri wese yakabyumvishije n'abo bayobozi batuyobora mu nzego zose bakabyumva bakumva yuko kuvuga rumwe ariyo nzira y'ubumwe n'amajyambere kandi hari n'imvugo z'abahanga zivuga yuko burya igihe abantu bakuru cyangwa se abantu bafite ubumenyi cyangwa se ibintu kuruta abandi iyo batavuze rumwe bakaganira ni inyungu za ba bandi babakurikira cyangwa se ba bandi bayoborwa. Igitekerezo cyanjye.
Murakoze Hama.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda reka duhamagare na Uwishema hanyuma habumugisha na Hamad. Bawishema rero depite Frank Habineza kuba kugira icyo avuga ku bitekerezo byabo bose. Uwishema
amuna
urakomeye.
Yego edi
uherereye he?
Njyana mu karere ka Rubavu.
Karuhango
Rubavu.
Ye umwanya ni uwawe rero.
Bo nanjye mbanje kubashimira ku bw'iki kiganiro mwa mwateguye cy'inyunguranabitekerezo gusa nkongera nkashimira abo mugabo hari neza mu bitekerezo bafite byo kugira ngo rebe ko yahuriza abanyarwanda hamwe burya nta kenda bwambiriye.
Yego
ikindi hari ikintu kiba kimeze nk'uburwayi umuntu abona ngaha muri iki gihugu umuntu niba hari icyanyuranyijeho n'undi mu gutekereza uwo muntu akaba mbese kwihanganira umuntu mudahuje ibitekerezo ugasanga ni ikibazo. Nkuko hari neza yatanze icyo gitekerezo ugasanga ufite amabuye arayahururanye ufite amanjugujugu kandi ko ibyo bitekerezo biba binyuranye nibyo bivamo gutekengura umuntu agakuramo ikizima cyakubaka. Ku biganiro byo ku banyarwanda birakenewe kandi ari na ngombwa niba umuntu wese aho ari yumva byatanga umusaruro bigatanga amahoro nta muntu utabigunga. Ikindi abantu bajye bafata umuco wo kwihanganirana kuko nibyo bizatuma abantu bashobora kuganira umuntu udashoboye kwihanganira umubano we ntashobora no kuganira nawe
ye wishe mabugo yego
ntawe
ye anzura
bivuze ngo ugushira hamwe kwa mbere n'ugushobora kwihanganira na ugushira hamwe kwa kabiri n'ugutega abanda matwi ukabona uko uganira nabo kuko niwaganira nabo udashobora kwihangana ubwo ni bwo buryo buzadufasha kandi abe neza nakomereza aho ngaho kuza nubwo ariko nzo kuri ku ruhande rwanjye ndabona bigoye bitewe n'uko abakira icyo gitekerezo mu buryo bumwe ni bakeya kandi abatwirwanya nabo bagomba kuba benshi ariko gusa byose ni urugamba no guhatana kuko ntabwo umuntu ajya gukiza atagiharanira no kugiharanira
ye urakoze ubishema
yego nange murakoze
depite Habineza anzura rero ikiganiro ku bitekerezo by'aba bantu batatu
bose kandi nagira ngo mbaze bashimire ari Emmanuel ari Ishema ari na Jamad ngira ngo bose bagushije ahantu hamwe yuko kugira ibiganiro ari ikintu cyangombwa cyane ku buryo abantu batavuga rumwe bashoboye kuganira bakazagira umuyongo wa mugani bavuga rumwe cyane cyane bakavuga rumwe mu guteza imbere igihugu tukavuga rumwe ko dukeneye amashuri meza tukavuga rumwe ko dukeneye ibitaro byiza tukavuga rumwe ko dukeneye umutekano urambye yewe nta gihugu cyaba kiza nk'icyo rwose tukaba dushobora kutumvikana rumwe bikorwa ariko tufite umurongo umwe tuvuga ngo twese tubasha kugana hariya imikorere cyangwa ibyo byagirwaho akaba bitumvikanamo icyo gihe ntabwo twashobora kurwana cyangwa se turwane ngo twicane oya ndumva nicyo twifuza ni uko igihugu cyacu cyashoboye gahunda twasabye yuko hajyaho igiko cy'igihugu cyadufasha gutegura ibiganiro cyo gukemura amakimbirane ya politike kuba kigizwe n'abanyapolitike batandukanye abari muri sosiyete sivire abo mu madini abo hanze u Rwanda abo mu gihugu twese tukajya hamwe noneho icyo kigo kikafasha no gushyiraho gahunda yo kubitegura nibari bazatumirwa bizaba ryari bizabera he byose bikajyaho ibyo nitubikora rwose icyizere yuko tuzagira umutekano urambye tukazagira amahoro arambye ndetse n'amajyambere arambye kuko ibyo byose tukabikora tukaba ayo majyambere ariko tukibaza ko ayo majyambere azaba hari n'ejo n'ejo bundi azaba hari kuko tujya tubona ahandi tutibagiwe nk'aho birimo kubaza ikirere tugasanga nyine abantu barimo gusengera ibyakuze imyaka n'ingahe urumva biba ari ibibazo twumva ati ni byiza ni ukwezi byacu twubaka bizaba ari ibintu byo kubaka n'umwuzukuru akazaza akabona ikintu cyubatswe kiracyahari akabona n'ibintu biracyahari ibikorwa remezo birahari byose ariko cyane cyane tuvuye muri ibyo bintu by'ibikorwa remezo mu mitima yacu twumva ko tureba abantu dufite umutima umwe wo gukunda igihugu cyacu wo guteza imbere igihugu cyacu ndabizi yuko nuko uyu Ishema asoreje atarabe kubirwanya barahari ni benshi cyane ariko ndi kwizera yuko n'abayobozi bakuru b'igihugu barimo kubyumva kandi nta mugambi mubi kandisubiremo nta mugambi mubi dufitiye u Rwanda rwose ntabwo turimo kwifuza ngo tuzane ngo abajenosideri ntabwo ariyo twifuza ntabwo ariyo nibyo twavuze twifuza ariko yuko abantu tutavuga rumwe nabo baba bitwa intore cyangwa batabitwaje tuganire nabo dushake igisubizo kirambye
yego
kubana gusa ntabwo ariwo muti
honorable depute Habineza ubushema yakomoje ku kantu mu magambo makeya nawe gira icyo ukavugaho kugira ngo twanzure n'icyo kiganiro yavuze ati ibigano mu by'ukuri biragoye ako kantu yakavuzeho nawe ubona bigoye koko
kimishije kubera ko impaka buriya muri conference de presse twakoze twavuze ibintu byinshi cyane by'agaciro byinshi cyane by'amakuru byari byinshi kandi byari byanditseho n'amaradiyo yabivuzeho cyane ariko aka kantu konyine niko abantu batizeho cyane bimwe kuko kano batizeho cyane kafite agaciro kurusha ibindi byose ubwo kubera ko abantu batari kubivugaho rumwe ngiye ku rundi ruhande ni uko hajemo abantu basukana ngabo ntibasubiremo amazina yabo batanga ibitekerezo batatukana tutanga ibitekerezo mu bwubahane rwose icyo gihe tubaza kuba dufite imyambo turimo gutera n'abandi bashinzwe kutureberera igihugu baza kureba muri ibitekerezo bitandukanye twatanze babonemo icyakwira igishobora kubera abanyarwanda yewe dufite na minisiteri yashyizeho ejo bundi minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda nduva ariko yitwa mena ubumwe nayo ishobora no guhabwa izi nshingano n'urugero ntanze ariko cyo turifuza ikigo cyihariye ariko n'icyo kigo gishobora no kuba kiri muri iyo minisiteri nayo birashoboka bikaba ari ibintu bizana amahoro arambye cyangwa se n'ubwiyunge bumwe n'ubwiyunge burambye bw'abanyarwanda
depite yego
ndabizi ko bigoye ariko biziko bishoboka
yego honorable depite Frank Habineza ni perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije iri shyaka rirasaba leta y'u Rwanda kuganira n'abatavuga rumwe nayo mbibutse ko Frank Habineza yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2017 aza ku mwanya wa gatatu yatorewe intebe ya depite mu 2018 honorable ndagushimiye cyane
nani ndabashimiye cyane kuri ikiganiro cyiza mwaduhaye kandi mukomereza urwose
namwe mwese nshuti z'Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane murakarama.